fraîcheur. Pour les casser, elle était chérie.
Chaco Menji.
Finesse na yonde, ivresse ya motema. Le petit
Patrice Martez.
Osali romantique partout.
Junior Chizainga.
Loco la communauté, babesio na balabala. Et ça la ka toujours sacré.
Extraterrestre, excellence.
Maître Michel Manzila,
le défenseur de droit commun.
Fabrice Bavi,
le kinésithérapeute.
Nounou Kimfula,
le fils Fouti.
Maître Coréen Massamba,
na Toulouse.
Jean-Marco,
Toumba Masikini.
This is Ambiance Congo, and we ended up that set with Jabim Piona from the album Balda Match, Volume 2 from 2023. We heard a song off of that one called Etat d'Urgence. Before that, we heard from Viva la Musica, Nouvelle Écriture, along with Papa Wemba from the album Danse L from 1998. We heard the song off of that one called Recurre from Papa Wemba and Viva la Musica Nouvelle Écriture here on Ambiance Congo. And as all this is coming to you from WRIRLP 97.3 FM Richmond. And support for WRIR comes from Scene. Scene is a Richmond-based project funded by local volunteer musicians and dedicated to getting artists paid more. Monthly subscribers get free access to shows that haven't sold out at local venues like the Camel and RVA Boombox. Artists receive proceeds from shows each month in addition to ticket sales. Scene is a new way to explore the Richmond music scene while supporting local artists and venues. For more information about becoming a supporter or an artist at Scene, you can go to Scene, that's spelled S-C-E-E-N. .co. That's SCEEN.co. And our track list is at www.wrir.org. Okay, it's 4:01 here in Richmond. We're going to start off the next set with some Tomo Musica, a group made up of people from Extra Musica, I believe. They had one album that I know of. It's called Les Comètes de Pourquoi from 2007. We're going to hear a song off of this one called Porte Disparve.
Studio Maino Media.
Yo,
bisaki nyo kande mukaba kasita mbalati enzo keswa kande ah tomo tomo tomo
Sala ozona, ngaiwa yo solo na be.
kemi kuate.
Nathalie Degré a passé na komi nango. Na sali tentative à suicider. Na loti noto, un bon rêve kati. On a lisi moto na lipe kananga. O lobinga o miyo yo Juliette. E banele a trente de fe yanga inayo. Solona baby, record du monde, tikanga wa yo mawa, naba wiete, chéri adieu. Ah, yo 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 yo, hasta la vista.
Fidel Pia, monte ma Lisette Mitea, le chéri est boya, Mukuba Siala, la chartre. Marie Moussoso, hein? Eric Mafuta, Michel Oukadi.
Katia Salano Kio Songa, Naiwa Yo Solona Baby. Record du monde, Tikanga Wayo Mawa, Naba Oubliette, chérie, adieu. Ah, yo 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 yo, hasta la vista.
Linga Mama,
Charles, David and I invite you to join us every Sunday, 5 to 7 p.m. for the Motherland Influence, where we bring you the best in classic and contemporary African, Latin, and Caribbean sounds here on WRIR LP 97.3 FM, Richmond Independent Radio.
Yeah, and Graber will be here at in about 40 minutes to start that program for you here on your Sunday afternoon, Sunday evening here on WRIR. This is Ambiance Congo. My name is David. That last song we heard was from Karawa Musica International with Luciana 100%. From the album Balayage from 2002, we heard Shana. Before that, Zyko Langa Langa from Rencontre from 2007. Astas La Vista was the name of that song. And we started off the set with another album from the same year, 2007, from Ntomo Musica, the song called Porte Disparve from Le Comet de Pourquoi from 2007 again. All right, that last song had a little bit of a soukous kick to it, so let's play a little bit more music in that vein. Let's hear something from Orlis Mabele from the album African Soukous from 1994. We're going to hear the song off this one called Ma Fille Jessica.
Mama likambo na monoko epai na yo ekosala ngai susi sekele na nga na boyi kopanza na batonga lusa ovana nazalaka na zuwa sheri ya kobomba ya ngai na yo pamba o
bombanda ngai na boyi bombanda ngai na boyi o ngai motema o ezozovisi ya mama
zozovisi ozali na lokumu oyeba na solo yokende sango na mikili ya poto na oya baindu sirtoa wana kinshasa na makanisima ngai nayebi malamu ya ngai na yo bamba o
bombanda ngai na boyi bombanda ngai na boyi o ngai motema o ezozovisi ya mama
likambo na monaka epai na yo ekosala ngai susi sekele na nga na boyi kopanza na batonga lusa ovana nazalaka na zuwa sheri ya kobomba ya ngai na yo mama o
bombanda ngai na boyi bombanda ngai na boyi o ngai motema o ezozovisi ya mama
zozovisi ozali na lokumu oyeba na solo yokende sango na mikili ya poto na oya baindo sirtoa wana kinshasa na makanisima ngai nayebi malamu ya ngai na yo mama o
bombanda ngai na boyi bombanda ngai na boyi o ngai motema o ezozovisi ya mama omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
sheri nanga kolela te nakumela yo motema na maboko ya mama
omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
okasi koya mbongo bibundeli ndenge na ndenge ekozalaka pamba na miso ya nzambe
omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
zozo ya motema na ngai kumbela ngai bolingo ozalise wanga zuwanga na motema na yo
omengo ya liboso zuwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
soki lelo nabengami sheri nanga kolela te nakumela yo motema na maboko ya mama
omengo ya liboso zuwanga na mokili bisi komeka te oyanga
okasi koya mbongo bibundeli ndenge na ndenge ekozalaka pamba na miso ya nzambe
omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
ngai lusa mobali na yo nalinga yo koleka nazalise wa yo linganga na motema sherizo
omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
soki lelo nabengami sheri nanga kolela te makumela yo motema na maboko ya mama
omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
okasi koya mbongo bibundeli ndenge na ndenge ekozalaka pamba na miso ya nzambe
omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
zozo ya mapanzo mangai kumbela nga lolango nazalise wa yo linganga na motema na yo ma
omengo ya liboso zwanga na mokili bisi komeka te oyanga nanga na nsima o
Keto wanga na mokili visi kome kate o yanga na ngana sima o
soki lelo na pengami sheri na nga kole late makumela yo motema na maboko a mama
kome ngo ya liboso wanga na mokili visi kome kate o yanga na ngana sima o
bokasi koya mbongo bibuneli ndenge na ndenge eko salaka pamba na miso ya nzembe
omengo ya liboso suanga na mokili bisi omekate oyanga na nga na nsima o
nailusa mobali na yo nalinga yo koleka nazali sewa yo linganga na motema sherizo
omengo ya liboso suanga na mokili bisi omekate oyanga na nga na nsima o
Sala aquí.
Papi, yeah, yeah, yeah.
From the Japanese version of Bhopal and Niboma's album Decepcion Motema from 1984, we heard the song called Ese Ese Sans Souci. Before that, Franco and Les Tout-Puissants Que Jazz from the double LP, 6th of June 1956 to 6th of June 1980, 24 years of age. We heard the, from 1980, we heard the song called, let's see what we hear off of that one. We heard the song called Kufu Nitangu from him. Before that, Linz Marie and Generation Zangol with Se Sa Va Se Savoir from Premium from 2005 for you here. Let's play something from Santa Nyanga and Viva La Musica, Corps de Grands from their album Oregon from 2000. Here is Libumu Ya Zala.
Thank you. bandeko babolingo moto alelaka se na ntina libumu nzala eboya koyoka monoko elobaka se makambo mato ekumbela kuta bomwana société et sa importance pour me voir comme un fongo la yaba pour te n'y soya mokili rosangi tu kanayo yaba toya mawae akopanyo na yo bazami balé souci na pinzoli pinzoli na souci na mote manga domimba la bonde kobolingo so esika nyoso moto akundi manga souci est comme ma costume, slip et pe chemise. Prochain pour les casseroles, yanzo tonanga. Na salaninie, na poma glaçon. Na za profonde, na kati wakae. Oh, c'est pour moto a za kole la neti liseki. Seka kota le spectacle en direct osumanga e na bimana libulu mozindo eleki la vie mama la vie papa makambo mato ekumbela uta bumwana susi ye na pinzoli pinzoli na susi bakoma bakompanyo bazami bale
Okay, that was Santa Nyanga with Viva la Musica Coeur de Grands with Libumu Yanzala. We're going to end up the program with part of a song that I played on the Motherland Influence before, seeing as how that's coming up next. It's Didier Milla with La Papa Wemba and others. The song Fashion Victim from Sans Rature from 2005. Enjoy. Stay tuned for the Motherland Influence. Thanks for listening.
Zambo Camonera.